kutoka morning. Mitandao imejaa story, King Zilla is dead, I'm so sorry. Mzee wa big bowling na mwagalika kwenye alls, zimesha baki story. Mbele yako nyuma yetu wote kwenye fallen, family ndugu na jama wote fallen. No retreat no surrender kama lolen, napata mengi ya kuwaza, my soldier is fallen. Mama zako sita bank ita, yeah guda, my king of freestyle is gone, yeah truda. Mungu kakupenda zaidi ndo zake kudra. Life is going too fast, nikicheki muda. I've been missing you, listen to your song, I've been digging you. All my people know the way I'm feeling you. Nipo nyuma yako, homie.
Umetutoka
fanya wanguke chini washindwe kusimama wima. Kifo ni giza kama vile mwanga unapozima. Kweli naamini kifo, wewe adui wa uzima, ukija unaacha pengo la kukumbukwa daima. Nikibwaza Godzilla King hawezi rudi tena. Mwingi wa rehema Emola umlaze mala pema. Nduguze kwa peneema, tukumbuke aliyosema kwenye track collab freestyle panche lizo tema. I've been missing you, listen to your track, I've been digging you. All my people know the way I'm feeling you. Nipo nyuma yako, homie.
Ni hakika ya kwamba Mwenyezi Mungu kakupenda, na sisi tunakupenda, hatujakutenga.
Tuishi kwa amani ndogo wangu Godzilla, utakumbukwa tu, tunakuomba ya tu milele. Amina.
Bwana ametoa na Bwana ametoa.
Rest in peace, my bloody Godzilla.